Little diamond need. Niko na best in aso. Nitazichanga, oh mama, nikizipata tutatamba.